Hyande woronja e didi deri deutere mata. Kipol hala do ardibe dina. Assalamu alaikum higirabe kettinibe. Miten channa onderi inde lamdo. Jomirawo jonjam. Miten beltina ko membawi wartude handenga yotinde siriyaji mendo habaru burnan kesam. Enjangi deri deutere mata. En nani do burna e golle Isa Almasihu e janginon mun do laamu lamdo der Siriya men chakitido en nani noy Isa yottori der Urusalima joni Isa nati der jeddire sakitine burna mum ardibe dina der Urusalima kabbidane wardemu Isa no andi huune fuddo ko wadoita hemu ama osudataako odogata Isa wadi ania Yehude Urusalima yeso himbe Sire den fu ummake e jamaare tokkimo noyima barkinaado woni gardo do inde jomirawo Isa naati Urusalima hano laamido lesudo no waddi do ara Amadu o naati hano kito todo deri mayre o yehi der julirde mawde den ton o dukki wombe no gollira no kurende hano no kure lumo hana no kure duade e rewde lamdo o yanditini nyawbe O fuddi janginde jamaare limamibe mawbe e janginobe tawreta gari jamude Isa moy hokkima lawon gollude ko gollata dum toy ittuda dum bawde Isa juwi to lamdo amma be chalake hi ude e gondinde deri jande me handen Isa halana ardibe dina kippol halaji tati di o tilsini be milo be paman kippol halaji dina be tubanna Na be tinnoto der chalaki gondinon mabbe. Kettine.
Isa wii mawbe yehudankobe ben kaden. To, dume milo todon der hunende. Gorko gom no woduno bipe warbe dido. O badi arano on. O wii mo. Bingel am. Ya, golloy handen der ngesa chabije meden. Say bido on jabimo. Wii kam yahata. Gadamum o nimsiti. O yehi o gollowi nden baba on badi didabo on wi imo ko wi uno arano on on du jabimo wi wodi baba mi yahan amma o yahai nder mabbe moy wadi ko bamum yidi nden be jabi be bi'i arano on sai isa wi ibe gonga kala na mi on jabobe jangal rewbe fijobe no artan on der lamu alla Gam yahaya wari tomodon, o holli on lawol dartinaku, amma on gondinaimo. Jabobe jangal, herewbe fijobe, kam en gondinimo. Bawa katingi unodon umden, on tubai, gondindomo.
Isa hala nipe kipol hala do bipedido. Goto salake jabande etokude hala bamu, amma on nimsiti, o watiko baba on yamimo. Oto wii o jabi. Amma o waday ko baba on yamimo Isa feliri ardibe dina be latade hano suka gorko o biudo mi jabi amma o waday fuy ko baba on hali yeso himbe be gada ko darti e be nandi hano jabanobe lamdo amma wakati be nanuno yahaya gado batsimano wajo be gaday fuy be jabai e be nandi he julirde mabbe maunde yasi mayre no wodi amma deri mayre no nandi e ko wati Ebe nandi hanu lekki ibbi ki nanuden domu. Iki wodi hako sanne, ama ki wala babi ingeli gotel. Ardibe dina be no kewi halaji lamdo, ama perte mape no boti lamdo. Wadude muite lamdo wala deri perte mape. Isa wi ibe.
Yahaya wari tomodon, oholi on lawol dartinaku, ama on gondinaimo. Jabobe jangal, herobe fijobe, kam en gondinimo
ardibe dina dari jabobe jangal he rewbe fijobe hanu hakkebe mawbe mawbe ama hakkebe mawbe ben jabi noddol lamdo be naati laamu makko ama kambe ardinobe dina ben naatai hakkebe be no nandi hanu suka arano on deri burna mabbe fu be chalake jabande lamdo e be bi'a mi wadata Ama wakati be nanuno waju ya haya gado batisima, be tubi, be gondini, be jabani lamdo. ardibe dina gi'i ko be battiti burnam amma kambe kai be chalake tubude e gondinde berde mabbe no jori no boddi lamdo isa beydi wi ude
to kettine kippol hala gomni kaden neddo gom wadi ngesa mum chabije wadi kogol filtininga o wasi lu gere bo sirde chabijam dam o nyibi sudu tondu gam hollirde ko warata der magga den o halfininga remobe ben o dilli wakati tebol chabije den yottino o lili golobe makko gom to remobe ben gam be gaddono wamo baka makko der bibbe chabije den amma remobe ben nangi golobe ben pi arano on bari didabo on paddi tatabo on kaaje faamaayi jom gesa on lili golobe gom kaden burbe arambe ben dudde remobe ben gadibe no gaduno arambe ben den o sakiti o lili bi yi ko gorko he mabbe o wi'i hore makko sikka fu wala be teddinan biyam amma wakati remobe ben gi uno bi yi ko den be bi ondiri hakune mabbe o woni ndonowo makko ngare baremmo ndonen gesanga sai be nangimo be paddimo gada gesangan be barimo
kippol hala kano tarihi jaydo dow jom gesa gese chabije makko e remobe makko bombe kalfinabe amma dun no woni du jande dow tarihi lenyi Israel illa ko boyi lamdo jom gesangan waddi himbe mun chubabe der leydi Israel podandi kanko jeybe kanko jey gesa chabije gan e to mabbe o modomi adilaku e yidde tan remobe der kippol hala goni ardibe dina lamdo halfinibe be kawjo lenyi Israel be ardo himbe mum amma der golle mabbe be keppi wakati warde wakati himbe Israel no chama der hakke e tokkude toruje be keppi jabande lamdo yidudemo e wurude burnal lobba yeso makko dan o yamiri lamdo lili gollobe mum annabibe be noddi himbe Tuba amma be jabanaka be boppama wobbe mabbe fa barama der kippol hala gonjom gesa on sakiti lili biyum amma kanko du o bugama gada gesa gan o warama isa woni biddo o omo andi ko gada balde sedda kanko du o woppete e ko sakitoito o warete der hantorde tarihi o isa yami ardibe dina dume be mili wadoita yeso kettine
joninne deni jom gesa chabije on wari noi o wadata remobe ben be jabimo be bi'i o halkan himbe bombe be no boniri o halfina ngesa ngan remobe gom hokkobe mo baka makko der bibbe magga wakati tebul majje
farisae e janginobe tawreta paamai ko kambe ko e mabbe goni kalfinabe ben der tarihi o notagol golbe kokki warando mabbe der kite garoje burna mabbe hantiran no boniri be tetete gesa chabije gan joni isa lanninani bedun
den isa wi ibe denne dume woni mana ko winda der dewte den hairende nyibobe ben paddinden kaire lati hore nyibdindin dum woni golle jomirawo hainde dunon he gide meden gam majjum mido wi'a on lamu alla no tetete he juude modon hokke wadiro bengu no handiri neddo fu chamudo do hairenden helan neddo fu monde sami domum no mornyoto wakati lima mibe maube he farize en ben nanuno kippi halaji din be pami ko filla mum en o wadi be tefi no be nangirtamo amma be kuli jama'arenden gamde adimo hano annabijo
Isa halani ardibe dina ko kite no gara. Isa woni haire woppande den. Amma lamdo adan haire woppande de. O wadan he mayre hore nyibdi lamu makko. Isa latoto haire de haurinde lamdo haire singete domu. Amma to boppube mo. O latantobe haire de be chamata domu bekela. Higirabe. Du woni poto noppe gammen enfu. Isa almasihu wari hano kisnomen. Amma seni emboppimo, o latoto kitotodo en. Isa halani ardibe dina fu ko laamu gunno woddinte to mabbe. Lamdo munyi amma burna mabbe woda e dina mabbe hana fui. E be nandi he suka bi udo mi wadan amma o wadai fui. E be nandi he remobe kalfinabe keppube deri golle mun en. E chalibe bi jongese on ko sakiti ardibe dina paami ko do mabbe Isa woni no hala ngada be paami be tubi e be gondinina joni be puddi tefude laabi nangude e warude Isa hanono remobe kalfinabe gadiri de kippol hala ngol Isa hala ni be ko be tetete laamu lamdo e himbe gon kokketengu gado be burnan beldal lamdo ama moy en goni himbe be Isa famini en no wodiri de kippol hala garowon gol o wadi kettine
Isa wadani be kippol hala gom wiibe ndare no laamu Alla nandini laamido gom mo biyum bangi wadi nyamdu gam batungun o lili golobe makko no dowa no dabe ben gam be nyama amma no dabe ben chali warde o lili kadem golobe gom o wi'i dum en bi'e no dabe ben nyamdu bangangal mo inama fa wodi mi hirsi ga'i e nyalbi paydi fu siriyama bengara be noto kan der nyalande welo welo amde amma no dabe ben limtaimo ba be nati haaju mabbe goto o yehi gesa mum oto du nati haaju mum hoddibe ben nangi gollobe ben toribe mbaribe laamido om tikki lili sogeji mum barowa warube lilabe ben be mbula wuroji mabbe
kippol hala gol dow noddol himbe warude kabbal wuro laamido no jangina en dow noddol gom noddol natude der laamu lamdo no haydini ko noddaabe laamido ben chali warude e baabe bari golloobe makko ama dun no nandi chap chap he ko himbe Israel gadi to lamdo dow Isa wardi noddaagol natude der laamu lamdo ama ardibe diina chalake warude be chalake hettinanaade Isa Joni e be tefa ba warude mo der kippol hala gol no wodi podol noppi mangol bala uji no domi chalibe noddaagol lamdo tikkere lamdo e kite chaman do chalibe hettinanaade Isa almasihu toraji dumidi no domi chalibe noddaagol Isa almasihu ama tarihi ono holla en du yurumede lamdo haydinide kettine
gadamum o wi'i gollobe makko ben nyamdu welwelo am dun mo inama amma noddaabe ben kandina kandu denne umme njehe do labi maudi noddo neddo fu mo pottudon wara nyama gollobe ben ummi njehi do labi din no nodda mo be potti fu bondo yaade mojjudo fa wuro jom bangal om heewi himbe pet
laamido der tarihi on woppi boppube mo ben fu o hokki wobbe nokkuje mabbe Isa no yidi hollude ko joni lamdo tottitake he Ursalima e ardibe dinamum be chalake noddaagol makko denne o teti begol o hokki wobbe gon Isa halani farisa en ko be tetete laamu lamdo o hokkagu gadobe burnan beldal lamdo joni Isa famini dun no labiri habaru lobbo do laamu lamdo no yehato himbe fu noddaagol natude laamu makko hana ga yahudankobe tankaden amagol yottoyto der doniyaru fu higirabe der duubi keme e keme aljanna hebbinte he himbe juube lettugal e gorogal sobbirde e hore hudo lobbube e bombe jangube e be jangay yahudankobe e be kana yahudankobe balebe e tobaakobe dikaabe e talkaabe noddaagol gonno woni gan neddo fu hano ene fulube du himbe hano ma e hano am ama higiraabe no wodi du hantorde haydinide deri tarihi o kettine
wakati laamido on natuno faahi a noddaabe ben o holliri gorko gom mo bornaaki kolte bangangal sai o wi'imo higo am noy natirda do de a bornaaki kolte bangangal amma on wi'aymo fuy sey laamiɗo on wi'i golloɓe mum ɓen, nangeemo kaɓɓe juuɗe makko he koyɗe makko, paɗɗommo ton yaasi nder nimre, o woyan ton omo ŋerƴondira ñiiƴe. Nden Iisa wi'i, no daaɓe no ɗuuɗi, amma suɓaaɓe ɓen no pamɗi.
Neɗɗo o no woni hano himɓe tawaaɓe hakkude tokkuɓe Iisa, amma o jeydaaka he maɓɓe goonga goonga. Omo woni hano himɓe tawaaɓe nder hawriinde Iisa Almasiihu, amma ɓe ɓerɗe e burna mum en no woɗɗi lamɗo. Hana bi'oowo, min woni tokkuɗo Iisa Almasiihu fuu, woni goonga goonga tokkuɗomo. Ɗum no woni pooɗol noppi to men en fuu. Ɗum heƴata taweede hadde gonɗimɓe Iisa gon tan. Ɗum heƴata Yehude hawriide gonɗimɓe Iisa tan. Naa wi'ude a neɗɗo tokkuɗo Iisa non. Lamɗo yamiri ko ɓuri non. O yamiri ɓernde e burnan fuugal lamɗo. Higiraaɓe kettiniiɓe, daare ɓernde mo. Goonga fuu, oɗon jiɗi Iisa Almasiihu na? Oɗon gaɗa burnan jaɓanoojal lamɗo. Naa oɗon nandi he suka gorko nder kippol haala. Bi'oowo ayyo, amma o waɗataa fuyi. On jaɓi noddaagol lamɗo naatude nder laamu makko na? Higiraaɓe, acce kantire siriya men nder du'ayeere. Baabiraawo gonɗo dow, men jettiima ngam noddaagol naatude nder laamu maa. Iisa joomiraawo wallumen men tokke, wallumen haalaaji amin e golle amin teddine. An joomiraawo, amin.